nipatali ndi mango mwetu lira muli ndi utenga ngati olengesera ndikhale nyamata wanu kuti ndizichemelera yemwe yali ndi maso asitongola tachione chibomba simakombola mwainu yo mami muli behavior ndipo ndinu wachikondi Philadelphia ngati samalebo ndi makufira umakhala mutu mwanga ngati chikofia ndiwe center chapter ngati salimo it's whatever you need mami say no more mwina timange kabanja chaka chino it's whatever you need mami say no more I wanna make you mine in the worst way whatever it takes I'ma do it in the best way the boys say hyena mufuse sway bars in a love song I do this every other day yeah
mali niwe niwe
Jiwembu kuma I still pick you up for the menu Na iwe yonde umandi tetanzelu kuma I'ma keep it a buck, I'll never change you Umandi waza suma mvela manongonongo Kufanga soya luga kankani kangonongono Ule moji mozi mozi kukulu olopa komo Kutziwi gandisi nchito zako osaji
mulongo
Dima kuona kumaloto Jim dali sopa iwenda wina loto Wakwanu waza fine jitansi yo yaka moto Disitunzi didafaka pa social kuti
Mali ndiwe, ndiwe, ndiwe